Yo. Jaki, hii ni ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kodelia wakisha. Bakiru mamboshi zinatoka hati na ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha.
It's DJ Dema Kufu, the Street King, the Street King.
Hii ni ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kodelia wakisha. Bakiru mamboshi zinatoka hadi na dirisha. Hii ni ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kodelia wakisha. Bakiru mamboshi zinatoka hadi na dirisha. Hii ni ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kodelia wakisha. Bakiru mamboshi zinatoka hadi na dirisha. Na kikuliza ni nani ulikuwa busy wakisha. Basi njirani ukukando alikuwa busy wakisha. Na shio mezi vuta kwa sana lio mezi wakisha jo. Nikubaya mojo ngori nikumatisha nikumatisha. Nikumatisha design bila kubatisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Basi mamoshi zinatoka hadi na dirisha Kwa paka look kwa msafi jo metumatisha. Kwa kwa kamutu nkazuri na kame matisha. Mambo kuhanya biriganya bado umematisha Na kangoma kengine kanaitwa Matisha. Hii ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiru mamoshi zinatoka hadi na dirisha Hii ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiru mamoshi zinatoka hadi na dirisha Tuneza chizi kikimbiza mbuzi ngozi na kato. Sili kumatisha wakola mbalolo isha tubo. Kujes ya mamori yo flani okari wametoka dako. So meka mna ingine mbaa unasikia vina tunda flow yo jaki. Ini le mbaa muli kwa mkiongoche. Nilisikia mkionge ikabakini kwa lete ya ini. Ile biti kona kika disney ya ini. Biti kiwa na yo hadi mambo nda wape ya ini. Ile ya mafans wangu kwa gote ya kuwa show. Bado niko seti minilipote ya ini. Ile ya jeshi kumatisha. Jeshi choza chini na bado piojo kumatisha. Jeshi rege zagi mabata bado ziwakisha. Kwa zekyo damasha apondo sazi zimati. Hii ni ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiru mamboshi zinatoka hadi na diri. Hii ni ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiru mamboshi zinatoka hadi na diri. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika. Zimenishika yo. Kimenishika yo, kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha yo. Kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha, juni kimbicho Washaki, nukende chain, nikivuta kinge. Adiko brain, nikitami uki. Saya rei, nikiki. Adiko vein, ati washaki. Nukende chain, nikivuta kinge. Adiko brain, nikitami uki. Saya rei ni kiki Hadiko vein tunifanya mara mingi niko hoa. Kwa kifua, nukivuta. Na mamorio wangu wote so napenda kusi. Kutoka ngware hadusi kusushi ndaka tuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedi seku inadizi na fatu ziende. Ziki kam, tuzivute. Zote ka Jackie. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki kimenishika yo. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki
Oro hai kuliko kujidai. Kuliko kujirushu kajipata umezirai. Na akibolai umetoka gidurai. Na unadinai manzi wako na nidai. Boro hai narauka kumirai. moyo chai. Nadai kupiga wera na wasi wamedunga tai. Na nizipate klabu na wagala wamevai. Na zangu zikishika mundi wache tukwandai. Boro uhai, na waga siti die. Na waga niko rada kama nganya za rungai. Na waga nina dream za kukupeleka Dubai. Na baby kini ita nitaka msai sai.
Boro uhai, boro uhai, boro uhai, boro uhai, boro uhai. Demore, na mini ngore. Apa mtaani tumeleta ngore. Boma zetu zimeshika kikoro. Mababi na maodi wanatuforo. Bora uai, na zimenasa. Kwa zigi zimeshika niko na kijaba. Ikikosekana ninafika Ethiopia. Maisha yangu siku hizi na nibamba. Bora uai, bora uai, bora uai, bora uai, bora uai.
Kuliko goodbye, kuliko kuku text na bado uja reply. Kuliko kini tocho kini teki eye to eye. Kuliko ni kucheki ukiseti tumangai.
Bora uai, na seti mujidai. Madem unidai, jumi ukua fly. Bora uai, na nyole ni medai. Toa form tukonyeshe vile kuna die. Bora uai, bora uai, bora uai, bora uai, bora uai.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na dua. Mimi kani vajo nyandua. Kani sape na fua. Kau juu tajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na dua. Mimi kani vajo nyandua. Kani sape na fua. Kau Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na dua. Mimi kani vajo nyandua. Kani sape na fua. Kau juu utajua.
Yo, calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi siria. Wanarudi bila to be a sindila. Risky, hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Nianike hii mattress kama wiki.
Ban, ban, Ibra seti shash. Chain, chain. Mali end around, kitu safi toka south. Rasta man, water go and deep. Na wadigida, waroro wakitikita.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani safi na fua, kao juu tajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani safi na fua, kao juu tajua.
Naiwake, naiwake.
Sina presha kani manzi ya mebeba. Kani midi itabidi ni mesareke tepa. Sina presha kani manzi na kemba. Nina tumeneze lala leo mpaka Disemba. Attitude kama mode wa Kenya. Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Tunda leo imeni bamba zo Niko na dema na madia bazo Amenitoa Kenya mo anaishika shika. Ameraruwa mbaka shati ya manza kunilamba. Ashadai acha. Acha kuacha.
Naiwake 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 Naiwake.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na dua. Mimi kani vajo nyanua. Kani sape na fua. Kau juu utajua.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na dua. Mimi kani vajo nyanua. Kani sape na fua. Kau juu utajua.
Nike zimo asha buda chesa na nari ati Buda chesa na nari. Nike zimo asha buda chesa na nari ati Buda chesa na nari. Nike zimo asha buda chesa na nari ati Buda chesa na nari. Nike zimo asha buda chesa na nari ati Buda chesa na nari.
Shika jaba shika mtoto dini bablas.
Pige munju kwa nini hola gala dance. Shike meza shike onanga yani double dance.
Maumindo fisika unarada kuna kutu.
Geuka ni kubenga, geuka ni kubeng. Geuka ni kubenga, geuka ni kubeng.
New position.
new position, new position, gyal a new position, new position, new position, new position, gyal a new position.
Nike zima, washa buda chesa na nari ati, buda chesa na nari. Nike zima, washa buda chesa na nari ati, buda chesa na nari.
Rada rada ni gani tuingie ndani juu misiba ne minajua uko honi janta ni janta juu dundu inamata ganja famane wale wajanja kushoto kulia wanachora namba saba wanachora namba saba
shukuri wagri ten 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 nasema shukuri wagri ten 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 yo katika tondosa natigyal rombosa rombosa kila mutu rombosa ay
Nagizima, washa buda chesa na nari ati buda chesa na nari Nagizima, washa buda chesa na nari ati buda chesa na nari
Anasa nyupo gal, batuka pao wakari Mina pende tuzo tu Stambara zako za Anasa baby gal, batuka pande gani Mina penda tuzo tu Nastaki para zako za kireza reza Mina penda tuzo tu Anyeze baby girl, watoka pande gani Mina penda tuizo dhuda Nastaki para zako za kireja reja Mina penda tuizo dhuda
Naku shiki shiki ukini lola lola mami Mimi ndio bad man Uki shiki shiki uki dondo dondo dosa Wewe ndio bad girl Ziki dunda dunda wana kwachu kwachu ngoma Zetu ndio madadan Waki bonga bonga tunagonga gonga adi Uko Dar es Salaam Ema chando wia With big sianda wanatingisha Wameva buti shoto wanachachisha Ochungulo familia badilisha Mini Rastaman natoka Saudi Mr. 8 songs ime washika Nairoba equal 911 Timure uku jijindi anawateka
Anyeze baby girl watoka pande gani Mina penda tuizo dhuda Nastaki para zako za kireja reja Mina penda tuizo dhuda Anyeze baby girl, watoka pande gani Mina penda tuizo dhuta Nastaki para zako, saki reja reja Mina penda tuizo dhuta
Nikulame kama guru, nicheza kama guru Nitoke mbele yako, kini cheki kwenye mbulu Natete mesha jiji bila loni ya faulu
Rasli pata kubole ni nunu ya mabuyu
Na baby ni nadamwe shaka zulu Nashikwa na malwezo kitingisha kulu kulu Machali walangata na mademwa buru buru
Wote wanataka tuku hama kitu suru
Pilka pilka za maboy wanati ni kuleta zogo dunda Sele pilka pilka za watana shati ni kufika bei ya dhuda
Jema Kufu
Dizi inapenda dhuda imevimba Pepete yo kitu kama kimachine gun Takupiga tombstone kibatista Dictate iyo haga kama Hitler Bampa yako nyuma inakaya bima Nilidhani ata umeweka filter We ni painting girl kwa Camila Body yako ni ya rinse ya filter Siku izi muna nita Alejandro Jama anapenda dhuda na scandal Light skin, BBW waku handle Ochungulo, tuko lit kama candle Itabidi wameanza kuwa humble Siku izi manzo standard zili double Haga tunadil nazo zina bubble Kujani kusambu
Anyeze baby girl, watoka pande gani Minapenda tuzo dhuda Nastaki para zako za kireja reja Minapenda tuzo dhuda Anyeze baby girl, watoka pande gani
Log on to www.demakufu.co.ke
Yami said Demakufu Entertainment For booking and DJ classes You can contact DJ Demakufu on 0715-784-909
Hitman ting, hitman ting Batman ting, batman ting Hitman ting, hitman ting Wa baby, skilo Wabebe wasikia
Demakufu
Wabebe Skilo Wabebe wasikia Wabebe Skilo Wabebe wasikia Wabebe Skilo Wabebe wasikia Wabebe Suji bebe Demi yangu anadaitu matembe Niko fete Nimejisete Amejibeba
usimuweke. Niko isko mabis na manjege wako ona, mejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai. Kweli nini uko high, piga mushu kwe high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukiimwaga sikia fine. Kazi safi inadai, watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji haidai, ntakukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai.
Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. That girl, she a bard and she know. Cheki vila meni marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor kwanza ibiti kigonga. No life fine, girl umeni roga. Ume stand kama tatu duza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. Tari 4 tunakujanga na rende. Boy vuba tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldie kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nuka ngoma kamenya isanza tuku banju. Usha geuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Sareye tube tumegaramia. Cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga au mademo naweza kupora. Tu wengi wa ukondani ni wako. Cheki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldie kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Ode wa muranga ame come to Rory. Makek zikiisha muratina to Rory. Tuki mix na kindovu zitugorokie. Amina katabiko adimu ni kurorie. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaita bidi minta city adi wada. Tima huru toa kutu adi nkiwa jaba. Nyore ya
mbia bana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna ita youth man we to Rory. Oldie kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
From uptown to downtown, Nairobi, Kisumu, all the way to Mombasa, Tanzania, all the way to Madagascar. You know I say, you're listening to the Makufu Entertainment. Hey, 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 the Makufu, the Makufu.
Tuji nice, sisi, tunaji nice. Tuji nice, sisi, tunaji nice. Tuji nice, sisi, tunaji nice. Dance to the beat, kama dobe me tunaji
nice.
Tuji nice, sisi, tunaji nice. Tuji nice, sisi, tunaji nice. Tuji nice, sisi, tunaji nice.
Jani siku yetu tunakata mbaka che. Ita kina wambo na pia mbaka nje. Mrembo rombo sana usichoke. Na itajiyo moral domini waroge. Mabeste kwa club jose shika pombe. Mande squeezy jome kunywa Del Monte. Na kawe ni wageto shika maziki bombe. Murushie mistari ni asiboeke. Make sure subuhi meenda na yeye. Tunajua huku ni geto kumejama mwewe. Ukikunywa na mabuda chunga usilewe. Second and studio takagi kelele.
Tuji nice, sisi, tunaji nice.
Tunaji nice,
sisi, tunaji nice.
Tunaji nice,
sisi, tunaji nice. Dance to the
kwenye my light. Kidogo tuna take him super amewai. Amewai. Bani ndoti mimi nani nika try. Kumkuta na kumchapia VY. Izo eyes niki cheki na zirai. Na zirai. Sema kweli baby umeni nice. Meni nice. Unzuki why. Unazungusha na zuka kima design. Sexy girl. Tuneza die. Together we can even spend the whole time. Whole time. Then my night. Sema kuliga life. To feel high. To zed to zed to nice. Tuna deny.
Aluta, Batebes na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na madem wakikam nana tunakuanga girimba aluta. Na mawe tete we tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wakubezwa na zoza aluta.
Ati from ziu kam ni aluta. Ati rieng za ponyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo indi zenge ustupa. Uliza guashua beba na mashuka. Leto store ndio ni kuchome kibonus. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Ini tension na itaji kuseti. Mange oswako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras juwi ni kue kipedi. Kauna usoro juwi ni kue kependi. Bashi kufine juwi ifike weekendi. Awa supo watena wapiga paki. Sina ndai nilipote zanga kaki. Ngeus ako jabana na dice juu french kiss.
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na ma name waki kam nana tunakuanga girimba aluta. Na ma we tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wako bezwa na zoza aluta. Aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta.
Oya washa tukiban, zilipuke kasa dam. Tuso nyanya tuna gang, tunakaka Taliban. Mwiteka ni fan, pewe cake tuna jag. Rumo sewe na madam, asifate Babylon. Switch position, kaniendesha kanisan. Kesho taenda kanisan, father give me permission. Call polisan, tazipata Aga Khan. Nina damu eliva kan, kunitako lihara. Shoot to the sun, si lazimo kwena gun. Fanya sile uko yang, toria sorry za makwang. Stick to the plan, niko loyal to kwa fam. Kani form ya dona kam, kani bajari taka.
Yes, kadunda, 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 kadunda. Yes, kadunda, 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 kadunda.
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na ma name wakikam nana tunakuanga girimba aluta. Na ma we tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wako bezwa na zoza aluta. Aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta.
Jema Kufu.
Kaiko fiti basi guza minyo. Imeshika basi wacha finyo. Movie za leo bana ni manginyo. Fomia maodi na pia mayo. Wakila lisha makula ni wo. Bezi ni vela na game ni wrong. Adi mandubu wakuje na pong. Sio mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mayo wanapenda kalongo. Fika peini kupeleke na rada. Icha mangeus nionyeshe nani baba. Tutondeisi anapenda miti mama. Fika masai ndio uitishe kukumanga. Wanya kweli ni kuonyeshe bifa. Upea tosheke yo vile nafa. Namba nani achore figa. Na ako truba na si magiza. Leo si jaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Nasikicha afunda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Yo story cha baba, cha mama, Sia mangeuso wanapenda kalongo, hiyo story cha baba, cha mama, sia toyo wanapenda kalongo, hiyo story cha baba, cha mama, sia maodi wanapenda kalongo, hiyo story cha baba, cha mama, sia mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Nimekukemba siku mob when you genje. Iko nini usijali joni nyege. Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama, cha baba, bila unanishika joy na niwasha. Macho zako jo zinanimada. Na nikivua jo utaitaka. Sio siri jo nakutaka. Siko honi jo lakini naitaka. Ruka ruka kwenye bezungusha haga.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombosa ndo tucheze kalongo. Itamakwila ndo tucheze kalongo. Itamachura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, sia mangeuso wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, sia toyo wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, sia mayo wanapenda kalongo.
Banana, nina ayo batu na bakana. Hapo nyuma na sidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze batangaze banana, nina ayo batu na bakana. Hapo nyuma na sidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Maribala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake toe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofta na piga koto. San pigwa ralofta kupaka na joto.
Banana, nina ayo bastu na bakana. Hapo nyuma na sidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Shandana, kani mlena inabidi ya weke lawama. Toka tikeche kimbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nareka mna shada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iku ready imistedi nani.
Banana, nina ayo batu na bakana. Hapo nyuma na sidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Nothing but hits, nothing but
hits. Pate meti yako lead bila kupata wafis. Kwanza kenza story za matapata pandani ya buu. Tonda kumdania, tamdania mbaka kesha. Tinguna na raisha mbaka bigi kamepewa.
Now hear this.
Ura ura don don. Tonda na changi ya mwai uya uya don don. Lapo na kazi ya mwai uya uya.
www.gemmakufu.co.ke.
Ukicheka kina linda. Yoba za Demakufu.
Demakufu, Demakufu, Demakufu Entertainment.
Tunajua tu ni nani.
Oya, 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 oya. Padhi, chiki kwa zatezesha yungo matini. Sasawa. Mi uneza nitakatelo, uneza nitakwako. Itilafu sako inadea representing. Utuja kuja kupo kwa marunyaru. Tumekuja sapana riko gang. Tumekuja kutatisha, tumekuja kuwapeleka narie. Kabisa.
Itilafu sako inadea representing. Tumechill kwenye base tunaseti. Sia tinini ya manini ni kumedi.
Logini ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tunadance na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Nikuika tu.
Watu
wa kare ubangi ndio mekari hiyo bangi. Nipeleke na rieng manjege wa sinilandi. Hakuna nare washashash na radi venye miudinya track. Walidhani hii ni pongi ya kaze. Kaze brayo mpenda manyonyo amechill tu kwa base. Konyagi draju kasi do hatu chase. Geto ni ya wa super joe so tingisha na yo pace. Ukicheka kina linda. Doba za Demakufu. Sako ni hitilafu. So stretchy zoma paja tuka.
Oya, oya.
Hitila fisa koina di area representing. Tumechill kwenye base tunaseti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Logini ya kimonyesti.
Oya oya oya, ati hapa tunadang na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Ni kuika tu
Logini ya kimonyesti.
Bogini ya Kimonyoski. So original how wengine wana copy. Kama unangori piga picha na uposti. Na kama huna form si uka mtu kuhosti. Hini mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechili kwenye base na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya katelo, Aiman shika lejo. Sija itisha already ya shato wa leso. Sija mvuruga na ashanza kunego. Bogini ya Kimonyoski. Kila kusako ya di area representing.
Wacha niko direct ukikata kakota. Sai tunaseli mashida ni kutoa. Pusha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zimanare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Buzz kubuff, mina chief kif tu. Madenge wanajipa wanalia dudu tu. Wakidance ni matembe juu. Na manyo ziko sete za kigwava tu. Ni barenga kikam ni ma 6 inch juu. Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut, nangoja kutu ikama. Tanova haswa, wairimu wanja fida. Na kimba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa. Wairimu changama, buda mbwese dakar. Wana nitaras kwa sababu mihu ban. Wakiwasha dust, tunasepi kapedi. Ukinipa bam, tutakula rumba ham. Na cheddar zikika mitabaki dunda. Nitakema nitashika nitafinya Makajaba kakishika toa nguo wacha izo
Katambe katambe. Zimanare wacha katambe. Iende iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe katambe. Zimanare wacha katambe. Iende iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza.
Tumengaa.
Acha katambe, katambe.
Sana.
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki. Cheki yule pale, pale. Akiweza si unajua vene si ufanya. Acha katambe, katambe.
Kafanye nini?
Baby girl, weinama nionesho lichopeo. Siku mingi nimedai kuko. Lakini sijapata chance ya ku. Acha nizame, nizame.
Wapi?
Washa ziwake, ziwake.
Nini?
Acha zibambe, tubambu.
Lazima.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha niko direct ukikata kakota. Sai tunasteli mashida ni kutoa. Pusha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zimanare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Dema Khufu, DJ Academy, home of talents.
Yami said, Dema Khufu Entertainment.
Nasio likosa tupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, nasio likosa tupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram bae. Bena benda sani zoma Pale Instagram bae. Bena benda sani zoma Yani pale Instagram bae. Bena benda sani zoma Yani pale Instagram bae. Bena benda sani zoma
Na mokia niko insta. Supa na kusuka nuna dinda. Ringa vile diva na tatisha. Twitter pana dhani ndalalisha. Chuma ona uyu. Ako danzo amebeba. Ona uyu. Ako japa na mavela. Ona uyu. Yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza. Twende dada blanda.
Na sili kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Ataka ni mita Mr. Bagain. Kena sili kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Ataka ni mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram bae. Bena benda sani zoma. Pale Instagram bae. Bena benda sani zoma. Yani pale Instagram bae. Bena benda sani zoma. Yani pale Instagram bae. Instagram babe. Pena pena sana hizo ma
napenda hizo ma unanilenga na umevai luku tu na dai wife keja na zuku tu na kudiem wala una dai nuku tu ukipita nkawe wacha juju boy child shara usha duduju sonsa shara usha joduduju na kudiem wala una dai nuku tu
kamba tuto akufiti shikisha njugu na njiti cheki bro washa shasha hadi moro bila ticha kuna shule kuja daro nyanyas puff puff oroso piga shoto kuna giza ziki nice tuji nice uweke story kata maji pia shada legalize pale insta double tap tepo kema
sabi kasa tupo si stress kama rene kisha basi unipe na chueli vivo last money spend hata kani mita Mr. Bagain kena sioni kosa mtupo si stress kama rene kisha basi unipe na chueli vivo last money spend hata kani mita Mr. Bagain kena basi pale Instagram be mena penda sana nizoma pale Instagram be mena penda sana nizoma
Dema Kufu
Lamba lolo bado watoto
Ushai lamba
lolo Lamba
It's DJ Dema Kufu
Dema Kufu Katatenje
Lamba lolo bado watoto
Na
tumekuja tukimangoto Tumedunga bado mangoto Sport pesa kushina doto
Sini majua hao watoto Sali bado mamboto
Mamboto
Kana shika na msokoto Cheki keja ipige koto Piga mboto siu ita foto Tumepiga maluku moto Kini dai nisake geto Kama vibes mpate potmo
Katatenje 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 Katatenje
Ukicheki kuna watoto Wamebeba maaga
nono
Wamekuja kusaka lolo
Lolo
Cheki juu na siku na joto
Waka
Ukishini ya ruku la mbosho
Mbosho
Katatenje ni chuma moto
Moto
Tumekil ata na washosho
Washosho
Kinta sedo iano Ongeza nduati bado ni moto
Waka sasa
Katatenje siyo mchezo Tunakemea hadi mapepo
Mapepo
Kauna ngori tupate geto
Geto
Kani nduati kwa hii maneno Hawa mazuzu hawana lebo Watajua aje sindo kunego Kwenye lyrics na mamboto Katatenje wacha mudomo
Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje
Katatenje ndiyo mtindo Tumekuja tukiwa rido Una mdomo na uko single Cheza chini wacha maringo Shika nare washa kikolo Atutambui tabia za kingono Kaume shindwa na ima neno Tafuta Bible ukule neno
Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje Katatenje, katatenje
Oh my gosh, it's CBS on the track
Moto, 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 moto Aki hini moto Moto, moto, moto Itazima moto Moto, moto, moto Aki hini moto Moto, moto, moto Itazima moto
Dema Kufu
Please nipe please Kanu mstari bado skin ta release Mini doctor na kutibu kadisiz Tuko in, dene kama biz Team sako tunachoma kama pasi Tunazitema mademo natoa panty Toka odi joka auna manzi Shika tini mazika auna hazi Tuko studio jo man tuko kazi Una ban ati ati kwa magari Una dive jana wakulie wapi Na huku mtani mabiz ni mabobi Tuko uptown paka kule downtown Team sako tunapenda tuku hafa Tukiwai mnasikia tuku run man Zaito sisi tuko tuzile za wagwa Anawoda tunacheza chini ya waba Form new reform hakuna kuwagwaya Katatenje tunawanasa Utaban hini moto kama lava
Moto, 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 moto Aki hini moto Moto, 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 moto Itazima moto
Dema Kufu
Moto, moto
nite mpuki sonko mafutane kikasuko sport pesa loto udosela siji na mtoto mindo fiatu kila getu maulizia soko undercover utadhani koinange poko monkey beats kuda itabili peleke kongo ey nikikosa kumanga miugo saiko nakupa hook bondo buda taiso tukikata yotende si utabai phone walenze kondo toa buda saiko kani pass fat karakishi na beat imepikwa black jack do wapishi useti ladha kiti down to dishi na spice kila track utadhani mindo richi slide in the beats is a fast in your candy bar hard in the speech nipe pass kipa bangi da fingisha kichwa mawe toke tuki oni da kumbono nena mbota ngota drink na niya patika
moto 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 Akihili moto 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 nasema moto 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 akihili moto
Kwanza venye umejibeba ngamiu dai miupenda napenda chako venye uicheza ngamiu dai miupenda napenda figa fire yani dangerous miu dai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miu dai miupenda napenda miupenda napenda
Ringi na nyagoro alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchongo Macho za kondo go chongo Na mimboko mbaka usogo Tema kiwa kampwa na stone proper Alafa kiwa vatu anadondosa Pale downtown anadondosa Pale down kudondosa
Venye uwejibeba nga miu dai miupenda Napenda chako venye uicheza nga miu dai miupenda Figa fire yani dangerous miu dai miupenda Napenda fanya na feel kama veteran miu dai miupenda napenda
Niko kidalio shamba na tunamboga Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker Ninataki ya mayangu na riang nazi Tuna kama tenge kunyanda upigwa mboka Kukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka takula nyoka Wakichaka kitanda liko na sofa Chapa kichapa na chia
broma Venye ujibeba nga miu dai miupenda Napenda chako venye uicheza nga miu dai miupenda Napenda figa fire yani dangerous miu dai miupenda Napenda fanya na feel kama veteran miu dai miupenda napenda
Wambulu, luku, washa kindukulu Kam tukijani ni kupige mapipoko Pali Instagram, gacha tisha na kimboto Venyo na wakiasa mina penda Mangoko, mangoto, maloko Siko kwa mosho, horosho Madiva zime bundi na nikuru Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto Vurugu, kukaba kwa kila mauru
Kwanga venyo mejibeba Nga miu dai miupenda Napenda chako venyo ucheza Nga miu dai miupenda Napenda figa fire Nga dangerous
Space, not that you could speak.
See what it is.
Dema kipita wanaguruma. Akijipa wanapiga bila huruma. Mirako baby zime nice na chachisha. Nashika jaba dudo zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sita, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe
wamnyonye.
Wamlambe
wamnyonye.
Wamlole Shalkido ana spin na mayeng.
Ha, na mayeng.
Kani dem ana spin na mayeng.
Ha, na mayeng.
Kakioma na shikisha na mayeng.
Ha, na mayeng.
Sikishika ana drive na mayeng.
Nimefintika kulikuwa na kaja mflani bad tumekapita pewa tozi kuna nice twende dance flow na juka dupa umefunga nipe dhudha yo kisinganya toka chini hiki kyangu kimese nipe sita mbili mbili wa mnyenyezi nikupe ukimbleki naanza kukukuza una fly na kudema dema ni kushike filthy wa high chali kido kwenye mic na zitama kwenye flow niwa bamba mnipe nduru niwa show niki flow niwa show niki flow niwa show niki flow
wa mlambe
wa mnyonye.
Nua wa mlambe ukianika na nua wa mnyonye Masilva
ianika na nua wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlole
we ili kwa nimepatikana we manzenu kwa mtu mwanangu
wa mnyonye
ni sumu
wa mnyonye
na raundio maziwa we ulipanda bei. Kamuzi foti zilikuwa zimefika. Kale ni karibisha kwake. Mzee wangu wako jobu siogope. Nime relax bila shati. Kanapitisha madhuka kwenye sketi. Siku yonyane kufa pa miti yote kuteleza. Kitoko towa bell ting ting ting. Ikabishwa pishwa. Nikacha kidirisha iko locked imefungwa fungwa. Sema kutoshe ya chini ya kitanda. Kitambe vinyo na kunguni celebrations imeshiba. Sema kutoshe ya chini ya kitanda. Kaplodi vumilia suti ya Mungu kuchafuka fuka kuchafuka ayayayayayaya chafuka tu
Dema Khufu
Jamani boxer, akini kaba sito fein nitakufa. Anasogea slow motion, shikilia breath, jasho jembamba lina nitoka. Madam nae ame mute ya mojiza kutetemeka. Jamana uliza baby mbona lama za kushtuka. Nimerudia simu ilibakia kwa kitanda. Alichukua simu nikaimba. Hallelujah, hallelujah. Enyewe kiufisi na retire. Nimewacha, wacha, nimewacha, wacha. Sema kutoshia chini ya kitanda. Kitambi vinyo na kunguni celebrations imeshiba. Sema kutoshia chini ya kitanda. Kabla tivumilia suki ya Mungu kuchafuka fuka.
Izo
uzembe na lazima iwaweze. Kabilka kwa blame na kajongeze wazeze. Shika ziko kama brana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai.
Legeza, 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 kiu nani pekeje. Legeza, legeza, legeza,
legeza steki ni pekeje
pekeje
legeza legeza
mam
legeza zigo ni pekeje
pekeje
legeza legeza
mam
legeza tiaba ni pekeje
pekeje
pekeje pekeje pekeje
pekeje
pekeje pekeje pekeje
pekeje
pekeje pekeje pekeje
pekeje
pekeje wanabebo na ubaka ndo maskuta ile bako ya makaji mino gaskuka kauka spe ikitisha na paka mafuta kakijipa nikachapanisha na ukuta nikachape hadi kachachisha kwa mbuta ulegeza zigo ni banyu mando miukuta winga kwangu itabidi umeifumuta maketani weekend lazima utoe form na mamlena wakilandi sisi tuwa bombom Ise uzembe na lazima iwaweze kabibu kakoblain na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai
Gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai
Legeza, legeza,
mam,
legeza kiuno ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mam,
legeza steki ni pekeje,
pekeje,
legeza Legeza,
mam,
legeza zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mam,
legeza tiaba ni pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, yeah,
pekeje,
yeah, sellers on the beat, one, two, let us go nigga get a beat. Tulitana bona imano I ika paste Sasa tumerudi tumekame na the beast Hit make a lunatic now on the mic Sinner's DNA gonna make you wanna lick That's it to the beat you skipping on the feet When you like a fake you talking on the feet Nimepata combo ka honey she a threat Like the way you like it's a easy till I wet Like chapati geuka wanna make you sweat Wanna make you let over when I put it out Sasa tumechechisha sema pekejang
Pekejang, pekejang, pekejang Pekejang, pekejang, pekejang Pekejang, pekejua, pekejang Pekejang, pekejang, pekejang Ise uzembe na lazima iwaweze Kabit kakoblain na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za gai
Gai, 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 gai,
legeza, legeza,
mam,
legeza kiuno ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mam,
legeza steki ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mam,
legeza zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mam,
legeza tiaba ni pekeje,
pekeje,
pekejang, pekejang, pekejang,
pekeje,
pekejang, pekejua, pekejang,
pekeje,
pekejang, pekejang, pekejang,
pekeje,
pekeje, ina ni kali ni kamengezo makali Mepigo tiki hadi na kina jokali Topiga wera hata kajua ni kali Ila frejanta ni kupati na mamali Na shika jaba inifanya ni sensom Na dunge lekse na nishokwa na mandom Koko juma na ya nalia na madem Kina njoki manda na kina shamem
Tuki meet na kuwaka siras patina Chakira dembenya anahora matina Na nichanganya hadi na sahao matina Madeba huku mingi na kwambe ucheze bra Order, order, kila mtu na wakene Kiweze kana mpe kama mpe mate Jika deba to your best na umusho wakate Juu ya musho nikora Nina sika mchika dize na makete Ate dize na makete
Pekejang, pekejang, pekejang Pekejang, pekejang, pekejang Pekejang, pekejua, pekejang Pekejang, pekejang, pekejang
Sailors gang, pime maret
Niachi ya leu, una pe
Kirai, kamwe manai
Push and on the beats On